Yo, Mbege CMB.
Such a remarkable sound.
Maisha safari, binadamu tu natoka mbali na shukuru na nijeri. Hukujali pesa magari, ukalizika na ugali misumari. Sema, nataka nini niseme, au nikukose niseme. Eti, suwa nataka uniteme, mina mashaka mapenzi shoti yomeme. Wena mimi all day, chukuo na chotaka nita play. Najuo na mashaka by the way, kazidi kuzisaka day after day. Kwa pavyabure, vina mazara, hapa na kule. Kila maara, takupenda milele, mapenzi, so masiala. Huna swaga za kishensi, una papara.
Ni only you, my baby, baby. Wewe wangu, mimi, wewe wapeke. Wewe wangu wa milele, yeah. Ni only you, my baby, baby. Wewe wangu, mimi, wewe wapeke. Wewe wangu wa milele, yeah.
Mapenzi, so bashala. Ujanumiza moyo, na unanipara. Roxy Leda, wendo yangu shibe, napokuwa na nja. Popote na piti, nisikupoteze. Siku ikifika baby ni kuvishe pete. Bali tumetoka, usisahau. Penzi kavunjika, kisa weshika dau. Maskini sikile moka sana. Mkiwa badona ema, kuna kushuka na kupanda. Dawa ni kukaza kikamanda. Tuongeze mapenzi, tuongeze mkwanja. Baby over, over, over. Kisha kupata over. Love popote, hata iwe kwenye sofa. It's okay, mina nukia makopa.
You know what it is, such a remarkable sound. Done, done, let's go.
Ni only you, my baby, baby. Wewe wangu, mimi, wewe wapeke. Wewe wangu wa milele, yeah. Ni only you, my baby, baby. Wewe wangu, mimi, wewe wapeke. Wewe wangu wa milele.
Mwita dengu ya jiji. You can arise on Ibana. Good song from Doug Janja na Kebe Toto Mama Kelly. Say single for real. You know what it is. Thank you so much.
Ni only you, hey. Ni only you, ni only you, baby. Only you, my baby. Ni only you, hey. Ni only you, baby, only you, my baby. Ni only you, my baby, baby. Wewe wangu, mimi, wewe wapeke. Wewe wangu wa milele, yeah. Ni only you, my baby, baby. Wewe wangu, mimi, wewe wapeke. Wewe wangu wa milele, yeah.